umcimbi lo ubizwa ngokuthi Inkai Festival, njalo lapha siva umculo werumba othi Ikhothe Ikhothwayo okade kusize Fuzani, yena ohlabela le Majima Express. UFuzani ungumsekeli kamzwenisalo weNkai Festival, njalo sichathisela okuningi ngomcimbi abawuxoxayo.
Ngikuthi ngizifuzane ekhaya ngizela imukhafane enkazi sikophe umcimbi wethu sokuthi uyoqala sisukela koBulawayo mhlaka 24 sizobe sisegoni ezitolo mhlaka 25 imicimbi yethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu-7 so sizoqala egoni ezitolo wavele wasibhukha lo muntu emnyakeni odlulileyo siye sakwenza lokho sikwenzela futhi kungela kuthi sibe sathola iposta singabantu ababenkayi chek so sizoqala egoni mhlaka 25 26 siyabe sisenkayi esenta sisuke lapho siye egwelitshena sisuke egwelitshena siye enyane sisuke enyane siye ematene from matene siye ekhomayana from khomayana siyeyivala sesisempumelo njalo ngokwamalungiselelo sasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina so esihamba naye le sijoyina ngibawuzotshwana so basabela baba balitshwana bacule enkayi baningi bayafika mi-63 kodwa sinu-22 kuphela kokwamanje so sakwenza kwaba open ukuthi abenza ama-proyekthi nalabo abahlekisayo ama-mesiz ezimanimane ba-approach-a futhi nabadala nesikolo ukuthi mangabe abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo kuvulelekile konke lokho njalo ngenjongo ngithi la ukuthi abantwana basuke esidakadeni bangathi ukuvala kwezikolo babona ngathi sekungaba ikwenza izinto ezifikileyo siyabona namagrasa angene kakhulu ayabusa khuluma kunje abanye sebenzisa amagama amabi abanye sengingasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emkomeni yabo
ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadalela phana imali yeyani imali leyi njalo lini elikuqoqayo lincediswa mbani lizweneliso ukuthi indleko zonke lizibhadala
allright umbuzo omuhle leyo dadewethu imali leyi esiyiqoqayo laba abasijoyinayo ikhava isound some 15 ezidlala laphana engakwazi ukuthi ibanze labantu ukuthi siyaphelaiyaphaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ngani umuntu mangabe ikontributele imali uhamba ukuza futhi yonke leyo mfundo transport yamkhaza ukukhona lapho. Sama na kikangoma usiye ingi kowe kwa mtambu la maki kikangoma ade masati ora nilabe yitrei so bonke ba sa karatiku koko na doko kwenki yuzo misigo nenda ono ulabo o hamba nama ono sana lako ugu promosa ugu yo wako
abantu abazolulalela bona bayafadala yini njalo linaleyani lingayini isizo lokuthi liphathiswe kuthoshana njengomsisiwe ungaphambili
njengoba singabantu esifika sana apha mosi abaningi basesouth africa bakhona bakobulawayo edukithiziyo ebuwenzayo iyaselo esikhwameni so abangenayo abantwana namadola then abadala abakhula
Kangelo ukuthi bazabuya ngobulunga abantu.
Kangelo ukubazabuya ngobulunga ukudlula lesiyana ngoba abathakazelele kakhulu njalo abalila abasiyeza ukuthi ibone. Hayi, ngikunike yena. Ngizofuna sicela ukuthatha isikhathi ngabazali la. Ubuze uthole mhlawumbe isikhathi sakho nolozela lapho emva kithela khona. Abantu bazokuthatha la ngamawe.
Manje bebaningi abazokuphasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele.
Bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kwe-Dunship. Kushilo ukuthi hhayi ngithatha ozabini la ngizonika okuyi-sixty-ekele ukuthi naye kwelaphisayide ushiya oto-gbvest nasifika laphana kuba khona kwethu nabantu laba baningi ukuze naye akwazi ukuhlomula business wise. Nathi futhi ngisase nomuntu oyedwa osibizileyo nakwesipho sami entayi esente
kubaculile
kubaculi laba abasabelileyo ngisengikhoswa laphana. Originally nayo izoba khona iyachasa nayo sakele isandla ngaphana ne-transport kanye nembijanambijana funeral ekhomayana. Abaculi ababekhona kungabaculi abathi Precious Diana, Colin Moyo, Endiyabelungu. Ngibiza ngumaphoto bacula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezephoyekthi into ezingathi ngamahlayo yahlelisa nakhona mpela kuze sifike up to 22 ngiyanxusa abantu bakithi ukuthi phela babuye bazobona ukuthi abantu abazobenzezani sicela basisapot khazi nala eduze phambi ukuthi baye khathane ngeke sale sizosabela lokhu abafike besikhazi ukhonzi bosebenzanao
Suzane, umculi wendayi esixoxelayo ekwele South Africa. Siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Ngayi Festival. Ngizawuzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizizwele nje izwisayo amakhono abalawo. Baningi ke abaculi abalingisi imboni umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni.